Radio Pulpit, 657 AM, your daily companion.
This is Intimate Moments right here on Radio Pulpit, channel 882 on your DSTV, or you can stream live to radiopulpit.co.za. You are listening to Intimate Moments, the marriage counseling show where God is helping marriages, where God is helping young people or single men and women who would love to see themselves getting married one day. We are here with Mrs. Gwabavu, Shirushela nge Jenny yakhe before she got married, and what God has taught her, what lesson did she get, and everything that God has equipped her during loma xesha lawo. And apha ndithanda into enye, Mrs. Gwabavu, nje mandikumamele nje, awuncedi umntu omtsha nje ngolinda umtshato, awuncedi unceda wonke umntu in general in just waiting on anything. Uyayiva? Number two, uyayifaka laa nto emntweni omtsha uthi ungangafumani umtshato, ungangawufumani umtshato, but eyona nto ikwenza ukhonze uThixo ayingomtshato. Umnika nje into yobana umntu omtsha makathixe hleli, makathixe cinga, angafokasi emtshatweni, angafokasi kumsebenzi onje that azofumana because of serving God. So sisaqhuba ke, sisaqhuba, but before that ndiyabawela nje usixelele, usisherishele about mandithi the journey. Okanye manivele ndiyibuze olu hlobo, uMrs. Gwabavu is married, besesitshilo, makasisherisele nje uMrs. Gwabavu udibene njani nomyeni wakhe before siqhubeke.
Okay, ke sona sam, before singene apho ndiyathanda nje ukuthi kubalulekile kakhulu ukuhlala ngokwezwi ubungcwele. Because xa uThixo xa esiza le nto ndisithi xa uhleli kuThixo ude ulazi izwi lakhe ngexesha lokuza komtshato aqale sometime kufike lo iba khona abanye abantu abankqonkqozayo ekufuneka ke ngoku ungumntu womthandazo olivayo izwi likaThixo. Umtshato can change the whole life. Can even change your destination. Baninzi abantu abangene emtshatweni besithi bangene elithandweni and bangene eni. Abanye ba-bruised now ngenxa yezinto ezenzeke emtshatweni. Before ungene kuyabaluleka ukuthi ube ngumntu othandazayo. Nam ndikhona imitshato emibini eyafika before lona. Through prayer I thank God. Through prayer I wandixelela apha ezinkonkeni uThixo ukuthi ndiye kudlule. Kwakude kuze umntu ndikhumbula ndifika ndiyonkonkqozelwa phaa endlini ngomnye umama notate endibathembele kakhulu bathi anguye lo myeni wakho. Ewe iyashumayela ngayo, ewe uphekala nje nabantu bawe ngebandla elikhulu, sifuna ukuhlangana nomntu ofana nawe, hayi umsebenzi kaThixo uzawubheka phambili. And ndabuyela ndathi mna xa ndithetha noThixo bawo i-calling lena yeyakho kuye. If uzawuba ngumyeni wam mna ndizawube ndingadingi umfundisi, ndizawube ndidingi mna.
Yes, amen.
What I need. Then emnyani kokutshakolantisa kokuthandaza abantu bathi uThixo kakhethi, it's because abahlali noThixo.
Amen.
Indi de athethe but bodwa baphume emthandazweni. And xa ufellowshipa emthandazweni uThixo, uThixo uyathetha.
Amen.
Uthixo uyakudirecta. yadlula ke lo yemibini imithandazo ya wesi kumnye komnye lo owesibini ngathi kuThixo kan because wafona umfana wathi cela sengene like fasting for 30 days
sho
dabu thandazela ntoni wathi buza kumoya ingcwele wathi ayibeka ngena ifoni ngabe sendisidla aka lokathi manje obuza kumoya ingcwele ingcwele ephethe nayo
amen
and angena kwakulo fasting athi ke ngoku mna kuThixo ngathi yabona ke simakade if lo bhuti uye wafowuna wacela umtshato ndizomvuma ubuza kuthe kuwe kodwa akanguye umyeni wami ndifuna ngabi naso nesibindi sophakamisa ifowuni acela umtshato kum
amen
ndiyavulela ngapha ndithetha ukuthi ndizangaphinda ndifowunelela mfana until today
sure wow
xa ndisiza kulona ke ngoku umtshato umfundisi wam xesha sasandosindiswa ne the way ayigcwalise ngayo uKristu yesintliziyo yam wele ndandingenayo inento ethi ndinayo igap yomtshato ndathi ngenye imini ndingena ndathetha loo nto leyo ndathi andisafuna loo nto because anayo nendawo yomnye umntu ngoku uKristu nganele
sure
wandixesha ke umfundisi wam wathi mntanam into ongazaziyo suzithetha indaba endoni i-department kaThixo awuyazi loo
nto
so don't say anything about those things wena vele uthibaze nje icebo likaThixo ngempilo yakho lenzeke wathi ke ngoku futhi naxa uthandaza wandifundisa into ethi yiba nomthandazo wena owenzayo ukwenzela uzokwazi ukumbona uThixo xa inguye umuva towards this thing
amen
ufake edrowini ogqiba uyeke ukhonze uThixo ndangena ke ini ngaba neento ezintathu engandizicela so ndathi ukuba nguwe qala makandoyike abe ngumntu hayi ngathi qala makakoyike wena ube ngumntu oyikayo owesibini na makandoyike nasibindi sozakum athuma abantu abadala
yes
want to see yourle into nani into okwazi ukuyirecognize so ngathi koze abantu abadala amaxhego kum ekuthiwa nguye niyabona kwesithathu ndicela uthando luzaba khona phakathi kwam naye ingabe lolu thando lwalapha emhlabeni
because
wena thepha kuRoma kumakorente emakorente okuqala u-13 athi uthandwa ichaza thi thanda alinambona uthanda alinantontoni andizifuthi zonke zaa nto zokuba abantu babe bekhweletelana andcause isezwini lakho laa nto yonke la ale phaya that is what I want to experience ndabeka ke ecaleni ke ndayeka ngokungoku esiza ke ngoku utata waza yena ubuqu ndavela ndazi nje bayinguye andke akazoza ngokwayo ndamxelela nje ndathi hayi tatam ndokuthandazisa uThixo akuzenzele owakho unkosikazi
amen
sana apho wabuya kwayena kodwa ngoku ebuya ngamakhelo kwazota bafika baza batata bathi sithunywa ngokulo mfana bathisithi kumoya ingcwele nangamakhelo atsho nangoku kubo bathi besathetha ndathi hayi tete ndicela nindithambise ndiyothandaza kuye zange ndithi ndiyothandaza athi makazuka kodwa kumaxheko ndada ke ndicela ndihambe ndiyowuthandaza ndambona uThixo ubuyabona uba ndiyadawuta wasa abantu about 3 of them concerning the marriage ndathawu ke ngoku ndangena
wow Praise God. And they turned into banasizik. Kule journey yonke umthandazo okunqedile kakhulu. That's how even now you got married to the right person.
Mm.
It's because of prayer. You were able to turn down abanye kangathi yo ayi xesha liyangishiya. Let me just say yes, what if zangu doubt it, because you know what you said to God in your closet about this matter. So uThixo wakunika kanye lento obuyifuna. It's very important, and the reason why kukho abaphuma abangenayo baphume bakhawuleze baphume or baphume noma baphume nini, it's because akhange beve kuThixo ungena kwabo emtshatweni. Bangene because of your pressure. Bangene because of be feeling that bashiywa lixesha. Bangene because of izinto zithethwayo kuthiwa umdala ngoku kudala ukholwa whatsoever umntangxame ngongena engakhange amva uThixo ubuthini. So it's very important xa ungumntu omtsha okholwayo uthandaze man ukwazi umvuthixo ivoice yakhe, because kulanto buyithethe even ukuve kahle pha uthi khona wafika kwafika nomuntu omthembileyo wathi hayi nguye lo. Yayif yabi ngenguye if bungomnye buzothi hayi ndimthembile lo muntu zileyo ngoku mhlambi ndimlungamva kahle uThixo libala ukuthi ngolu uzohlala nalo muntu.
Yeah.
Uvuma into ongayifuniyo but ngenxa yoba ithethwe ngobantu obahloniphileyo bathandayo so yiyo uyayiva, because masingayibalekela into yobana uSathan is very strategic. So if awungomthandazi awukwazi ukuva ivoice kaThixo angakwenza ulife wakho nje abe miserable, because yonke into wena into yenzayo awuyenzi kuba influence wanguThixo uba mawuthatha i-direction ethile, but uyenza kuba kutshwa abantu abathembileyo. So abo bantu ufuna ukuthi ngoThixo bakho, but awuthi ngoThixo bakho but ekugqibeleni ngoThixo bakho, because bathethe into wena uyenze.
Taking the order from them.
Exactly. So it's very important. Yabona na noba so chatile ke ngoku so sifumene izinto sifumeneyo. It's very important umamela uThixo uthini. Because into mamela uThixo sisi iza kudrive ubomi bakho bonke nje. Bonke even uraise abantwana bakho yonke nje into yonke uThixo uzavule kunike yona ivoice yakhe ufuna ukudirectwe nguye uba ithini ngoku, what step to take. Siyabulela thi singosisherela nje lo journey yakho. So what felt different about ungena emshatweni sisi so kule age wawukuyo ngela xesha compared to how you imagined it maybe at your 20s or 30s?
Well, ijeni yomntu ngesithando sam ndingathi mna ayonto esingayibeka pha isile yam into isithing is the ideal. Yabo. Thixo owasaziyo.
Yeah.
So I can't even compare it ndithi kungcono kuba ndingene ngoku kunangokuya.
Mna
ndinenkolelo ethi ukuba ungene noThixo iphi age ongene kuyo.
Yeah.
Uyayibona le nto? Because uyakwazi ukuba matshod umntana kuba ehleli kuThixo.
Yes.
Ozomdala.
Amen.
Hayi, kungahlali kuThixo nokweyiphi i-age. Nokuyenza ndiyilandi ke ndithi I'm sure uThixo ubonile ukuthi mna kuleyo ndisetyenziwe kakuhle.
Yes.
Ebona le. Wafuneke ndisi. Because I remember even now, the process of chatting on ngisemsebenzini ngalo mini thobeka ngikuve uthi uthi ivoice ethi I must clean this plate down. Ngingangeni nokungcola emshadweni. Ikone mosa isuka mna okokoko ndasindiswa ndayibamba. Ukuthi kathetha ngakho. Angithi kuthetha my previous relationship kwangoku andangekakhona. Ingqondo yam ndawuthini ibambe izinto indlela yam yokuphathwa ndiyazi experience kwaba bantu ndisuka kubo nethandayo kumntu ndabela experience. So uthi well, I am coming with that experience apha and ndifuneke ndibe klini because lo mtshato zangubekho whatever ndaa apha iyaqala. Isi yotata ukuthi ngifuna ukuphathwa ngohlobo kanti indlela endangiphathwa ngayo phaya. Ibe klini ndimfunde andifunde. Uyayibona ne? So purification yakwamoya okay senzele. Ngoku kwafuneke ndingene kum ndiziqonde uba yinto le ndithi ndiyayithanda yinto le ndithi andiyithandi isuka phi le nto ndithi ndiyayithanda.
Yes.
Kwafuneka ndingene apho kuloo nto kokuzitanda. So ukwenzela oba ndingazongena nemimoya ndingazongena nemfundiso endithatha ehlabathini ndize nazo apha. So kuzawuphila umoya wehlabathi because mhlawumbi kuzafika apha angayenzi ngale ndlela endiyithanda ngayo ndibe sendiarage ukuthi hayi ayinguye lo mntu ndimfunayo.
Yes.
So yandinceda loo nto leyo umongcole angenelele andayiyeka ndathanda angena pha kunda ncokola naye because iprocess yoba sizotshata ndamxelela ndakuele uthi andisiqina nawe ngicela uziqina na apha singene apha undamkele ngale ndlela ndiyo ungayifuni undenza into ekwawuyithanda uba ibe kanti ithandwa nguwe ngoku not because ine-reference.
Wow.
So kodwa apho ke ngokuthi xoka kakhulu nangoku usasifundisa nangoku sesilapha I think sine 10 years ngoku.
Wow.
Ufundisa khona ngoku. Usasifundisa nangoku.
Wow. Amaxesha yabaleka ne? Ngoku sethi 10 years ingathi hi man. This was just now like so do you think that your maturity and neyambo yakho noThixo prepared you better for marriage at that time?
Ukhala kutsana tam ukuphepha for any journey othuka kunika.
Amen.
Izilika thixo aliqoxela indiza for umtshato ikuxoxela even for wena. A version of yourself. That we need a better version of yourself.
Sure.
Alana 24/7 or can't pretend to be something else. Or pretend ngame uyakuvele because akonda vela up. So kakhulu ke ngophaya because you're not just dealing with you. Well, dealing with someone or name that you know. Ongumntu okhule different, ongumntu obene experiences ezidifferent kunawe nihlanganiso ngifika. So ukukhula kwakho kukwenza ukuthi ukwazi ukumelana nantoni na. Because xa ungumntu okhulile spiritually ngexesha loba mhlambe kuthe niyabhidana so ninganyathelani ngihlala lisenzeka kuyesu umvese sithi emva kwamsathane kodwa uhleli nabafundi bakhe so ukuhlala ke ngoku kuthixo kukwenza ukuthi uhandlise izinto maturely yabo and kunqa even usathana noba uzisa ethina into kuba nithole ikwazi i-communication yenu iphucukile ngendlela yoba niyakwazi ukuthetha ngento ifikelele kuproshin without ukuxabana sometimes apho omnye ephakamile ube matured enough ukuba uthule ubone uba ayizondinceda indaba yophakama apha ukumatshorisha ke oko uthule kodwa uyazi ukuthi ngexesha elirayithi ukufuneka ilungisiwe but this is not the time
yebo
so ukuhlala ke kuthixo kukwenza into yokuba nikwazane
Wow. So how can you encourage women who are mocked or abathukwayo for being single for too long?
Hey, kana sam. Ngingamandisa nje indlela yethu ukuthipa.
Yeah.
Umuntu single make I understand ngokuba single ekuthipa. And uba ukuthixo nguye ovumele obokusingla ingabo kodwa indlela yakhe ikuthixo
Amen.
And kusenokwenzeka into yoba ungomnye wabanye abangake banayo umyeni if wena ucinga ukuthi uzaba naye umyeni kudinge ukuthi uyozithandazela because uzopenika xa unale nto yokuba ndifuneke ndinomyeni libe ixesha yamba and kuluqwalasele le nto the more ujonga kulaa ndawo yomyeni more uzoncipha ekujongeni uthixo kuyingozi kuwe oko let's go nabantu abathethayo kuyingozi kuwe oko uba ujonge into yoba uyilanti into ofuneka uyenzile xa ujonge kukristu uzokunika mani uyakunikeza amandla ela sometimes izawuba iyidelay and sometimes uyayazi bafuneka kutshatile but ufuneka uyaa amaxesha ngawakhe nalaecaron
time
ngakuthixo ke noba sekuthiwa selidlulile ixesha lakho just like ostara adlulela but kuba uthixo ithethile yazi ukuthi izokwenzeka but ungapemiki ngexesha ke ngoku ende into yokuba xa esele kuhlebezele wathi iza kwenzeka lindela kuye carless time ungapemiki ngexesha
wow
engakhange ayithethe xa engakhange ayithethe mayingabikho nakowakho umqondo
amen sure
ngibale bambele uba uthethile bambelela kwelazi lakhe ungamjasti ke ngokuba uzoyenza nini sathana yokususa ngayo kuye uthixo lo because mamela akukumkholisa uthixo phandle kokubona moment ungakwi-position ye-faith uzodlala ngako sathana
Wow, let us quickly go to a song by Uthuli Mashazi saying he is siyabuya ixesha lethu selishiye kakhulu sisi but sa conclude nje yonke into besithe sathetha ngayo and you just give encouragement kuba phulaphula bamameleyo
Radio Pulpit 657 AM your daily companion through thick and thin Download our mobile app or visit radiopulpit.co.za.
Well, there is a time to search and a time to give up, a time to reap and a time to sow. Radio Pulpit wishes to be there at all times, even when you just need prayer. Send us your prayer requests by calling 067-429-7564 or email it to prayer@radiopulpit.co.za.
Many people across South Africa are being blessed and encouraged by the Radio Pulpit devotional magazine, The Word for Today. This publication places the gospel of Jesus Christ in the hands of more than 100,000 people every day, inspiring every person, from the professional businessman to the needy person who lives on the streets. Each edition contains daily scripture-based devotionals and inspiring articles to help you grow spiritually. The booklet is given with the compliments of Radio Pulpit, but your donation, large or small, will help us to print the next edition and continue being the hope of the gospel to a world in desperate need. The Word for Today. Get yours today on 012-334-1200 or subscribe online at www.radiopulpit.co.za. Radio Pulpit, your daily companion.
Oh yes, this is Intimate Moments in Kobo, Apago Radio Pulpit, Etetang Michado, preparing Abanda Bati Bafunu Chada and Bangata Nabo, Sebechatile Kakate, Kobonje Yomtu Wonkelena. If you want to get inspired, if you want to learn, if you want to grow, listen to this show. There's a lot that we discuss here. Namhlanje sisena ke uMrs. Gwabavu all the way at GQ. Uhleli nam apha uAmanda Maqabuka. Yabona ke ngoku mam Gwabavu ndiphanse ndabiza elagama lam. Ndithethe ke GQ ngoku nengqondo yam yaya eGQ. Ngoku xa ndise GQ yonke into ke ifuna ujika ke yonke ibe. Oh man. Oh wow. All right. Sibiz in a topic here to finding purpose and marriage in God's perfect time. Sibethele lixesha likaThixo more than anything. Aphenkubeni yethu yanamhlanje. Mama Gwabavu, what can you say the church can do better to support single women in the waiting season?
I think in the emasiyenze libandla uyabona uChrist ngalaxesha waye ethetha nabafundi bakhe, I think iphako Matthew 16:13, apho khona wayebuza khona ukuthi abantu bathi ngibani. I think in bandla apho funa lime khona funeke libazise uChrist wabantu. Basifikele apho khona bakhilekelwa nguChrist. Because andifuna ukuthi mabenze ngcono kuba ezi zinto bakhona phakathi enkonzweni zenziwa uziyeke ngabomi uThixo because they are part and parcel of trainer umntu. Because imimoya esimelane nayo ikhohlakele kakhulu. Ayimke ngoku umntu othambile. Meleleyo noqinisekileyo yile nto ayiyo because akudlalwa.
Amen.
This is about the soul. Akanaxesha lokuphatha usathana wakho, akanaxesha nokuhamba kwakho, it's about your soul.
Sure. Amen.
Yonke le nto yenziwa nguThixo, it's not even about ezi zinto. That's why sithi uKristu ziyekeni ezi zinto. Unani izinto zibe lapha emva kwethu. The more ezi zinto ziba phambi kwethu ibe zizo ezilapha ezisilawulayo, ulapho khona ke ngoku siba sisulu sikasathana. Kanti xa zilapha ebhekhi ezi zinto, abantu ke bafuna ke kuthethwe kamnandi, bafuna abantu bafuna ukukhamfathwa, bafuna ukukharejwa abantu. Intle loo nto kodwa ke at the same time ikhohlakele imimoya esilwa nayo. Iba mna ndifuna apho lifuneke lime khona malimfikise umntu kuKristu. Nabasana kuKristu azi ukuthi asingabo abehlabathi, singanikezeli ngempilo yethu kwinto zalapha emhlabeni. Amaethu siwaphostele kwezi zinto zalapha emhlabeni because ziyedlula. Ado lena iyedlula. Abo bonke obubomi bedlula. Ndingathi ebandleni mayiphaphele nje ukuthi abantu mabagcwale uThixo. Because akumetha ngoba umuntu anga face a eight challenge uma egcile nguThixo. Ozelwe nguThixo uyalivisa isabatha. So in whatever umuntu aza kudibana nayo kanye aqhubisane nayo egcwele nguThixo uza kuyivisa. Kweyiphepho. Nobusindo nobuchatile.
Yeah.
Nobudivosile.
Yeah.
Agcwale njengThixo.
Amen. Sure. Amen. Praise the Lord. What scriptures carried you through and continue to inspire you today?
Proverbs chapter 3, verse 5. We are at Genalena Gumete 16. Mausa Kumula sing across night, missing to my cousin Vesiaki. Nakila Umete 16, verse 13. Because Taya Kutualendo, I kill you in Yamanikas. That means the spirit figure Apocon, the spirit of man, the sang and the spirit of God.
Sure. Amen.
We have understand that even in the Satan is an eating,
Wow. So if you can summarize a testimony, Yako, just in one sentence, what would it be?
I can never say anything about in the bule luti tomomendeli neba. Because bonke akungumandla akubulumko neba kathixo. Eyafika ndingayidizeli. Namandla wakhe undihlalisa. Xa sihlabelela la ngoma ethi
Indeed, it's the grace of God. Siyabulela Mukwabavu ngexesha lakho. We thank God for you. You have no idea the role owayidlalayo, not only to me, but to abantu abatsha sasisonke kunye nabo. Eninzi kakhulu. We thank God for you. Sikwezi ndawo sikuzo selapha namhlanje ikhona indima owayidlalayo pha if wawungekho mhlawumbe ke siheqa singaba bantu singabo, but the reason why we are here today senza uThixo senza izinto uThixo afuna sizenze. You played part in that. We thank God for you, and yanguThixo angaqhubekeke kugcina akuncede. Yonke nje iminqono yakho uThixo ayifezakalise. Uqhubekeke masese unceda nabanye. I know you are doing that. Qhubekeke umseva uThixo ngendlela omseva ngayo. I might not be able to express indlela awasinceda ngayo, but trust me, believe me, inkulu kakhulu indima owayidlalayo ezimpilweni zethu. Any last words from you?
Oh, this is uThixo sanofama ngakho konke. And sivaka mandi xa sibona esikukhisumelo. And yazi ukuthi kwexesha langoku akusekho kugcina kakhulu kwizinto, because silapho apho khona yayibeka njani na Nkosi yami. Apho khona singayazi into yoba ithengiwe kweli sabatha singoba lapha.
Amen.
Ile siphilayo ufuneke inganyuki apha kodwa ekhaya phezulu. Xa ndizawuva ndicela nje ukwenza nelo mzekelo othi ndandi ndihamba ngenye imini ndabona umntu umama osezimbabwe, uyabona, ndababona futhi ngeemini ezahlukene kodwa ifana ngenxibo nangento abazithethe befana. Ebusuku ngo-2 ndavusa ebusuku kathiwa yintoni oyibonileyo kwabamama zaze ngicoba ngabasesizapha wabe selesinomoya ongcwele nani aningoba lapha. Kufuneka nibe nenkangeleko yapha phezulu, umbe nijongile nje xa nizala ke ngoku amaKristu mawa-understand ukuthi asingoba lapha. Basadosame umntu xa yebona thina funeka abone uba ayingomhlabathi lona. Ubona le nto?
Yes.
Sifana ngempahla nentoni kodwa ivumbe malibekuthi abelekathi.
Man.
Sala njengaloo mazwi.
Amen.
Itheni sokuba sidlala ngoku noba sifanise ixesha lokuba ngoku iiambassadors zine.
Eish. Praise God. Thank you so much. Thank you so much for Mokobavo Tikwak Sikelele and family yakho usibulisele nakutata.
Ndiyabulela kakhulu nam, ndiyabulela endinikile ixesha because bekusaphuthi ndihambe naye kodwa uye sheke kothi xa ndifikelele umnye nami nkosi kakhulu.
Oh man, all right. Thank you so much, sis. Let us quickly go to a song, ethi Let Me Trust You. We are trusting God. Ngento zonke empilweni zethu namhlanje apha ku Intimate Moments.
Get your daily bread, but also your faith in practice. It's 657 AM, the sounds of your life.
Radio Pulpit understands that praying alone isn't always easy. So, join us to form a chain of prayer for you and with you. To do so, send in your prayer requests on 067-429-7564. That is 067-429-7564. Or alternatively, email us on prayer@radiopulpit.co.za. That is prayer@radiopulpit.co.za.
Add your voice to ours. We want to hear from you. Contact us at gospel@radiopulpit.co.za or send a WhatsApp to 082-657-2729. Radio Pulpit, 657 AM. Your daily companion.
Radio Pulpit, 657 AM. True, authentic Christian radio.
Oh wow, family, thank you so much. That was Mrs. Gwabavu all the way from Ekabeja with the topic eti finding purpose and marriage in God's perfect timing. Tonight we've been reminded that God's timing is never late and his plans are always perfect. So don't panic wherever you are. Nobunangapi usibona umdala ayithethi into for uThixo loo nto leyo. Remain in him, trust him, that yonke le nto isentliziyweni yakho, he will give it to you. Just save uThixo and see what he will do in your life. And I love what Mrs. Gwabavu said uthe if you focus too much on what you want from God, from lo mtshato umfunayo, uzawuluza focus from him. So eyona ndibalekileyo it's focus on God. Yonke into izawuza ngexesha layo. So libele nolibala ukuthi I wanted this, I was praying for this. So sifundile that marriage is a gift, but it is not the measure of your worth or purpose. To every woman who is listening, who has felt like lendo yolinda or and rejectiwe or and delayed, mtfunazi lento, you are not forgotten. You are loved, you are chosen, and you are seen by God, whether in marriage or in singleness. So your life carries meaning, and God is still writing your story. Hold on, my sister. Hold on to that hope. Don't give up, and your faith will get you there. Continue serving God. Continue having faith in the Lord. Thank you so much for joining us on Intimate Moments. That was our topic, finding purpose and marriage in God's perfect timing. Bambelela exesheni likaThixo. Until we meet again apha Intimate Moments next week, same time, same place. Have a blessed weekend. Ngiyanga uThixo akunika konke okunqwenelwa inhliziyo yakho. From me, Amanda Maqabuka, ndiyanthanda mani kakhulu.
657 AM, streams of blessings.
Do you need prayer? Radio Pulpit, in collaboration with Need Pray, is ready to stand in prayer with you. Contact us today with your prayer request at 012-334-1222 or WhatsApp us on 067-429-7564. You can also visit us on radiopulpit.co.za for your online prayer request. We will faithfully pray with you.
Tune in to Radio Pulpit on 657 AM for reliable Christian talk radio at its best. Find your daily dose of Christ-centered motivation and encouragement on Radio Pulpit 657. Download our app now. Tune in to radiopulpit.co.za or find us on DSTV Audio 882 and OpenView 607. Radio Pulpit, your daily companion for more than 40 years, brings a relevant moral alternative to 400,000 listeners in a variety of South African languages. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter, and download our podcasts today.
You and 657 AM and Life, a winning team on the road to eternity.